All the people out there, we are here for this anthem. Did a record.
Hey yo, Miziki, Ziki, kutoka Jido Daily mashujaa, shujaa. Kwa wote ghetto boys wa mitaa, mitaa. Na wote ndani ya game mavitaa, vitaa. Weka ishara juu. Hey yo, Miziki, Ziki, kutoka Jido Daily mashujaa, shujaa. Kwa wote ghetto boys wa mitaa, mitaa. Na wote ndani ya game mavitaa, vitaa. Weka ishara juu.
Pata pata wazo na mwanzo, Jido Productionzu. Bila matatizo wae na ndiyo tishu. Tisho tisho gero girls pamoza twaongoza utangoza. Shtuka uko down tuko blight. Tuna fly boy the nasty them so tight. Wanna fight till you flight. Yeah I'm the bomb but the nasty is the bomb. And yeah she's the flump.
Yeah nani mwingine yuko strong dani ya hii rap game tena. Yu tayari kujunga na hili genge. Habati kani ndo marapa na laruka. Ni Dido Daily na ngoma for me ndo order. Ndo bado na enjoy sakafu ni kikanyaga mic. Sasa ni chataka rafiki kwa juku data. East coast, west coast na worldwide. Na ngoma mpaka na ula. Najue na kubaba baga.
Hey yo Miziki, Ziki, kutoka Dido Daily mashujaa, shujaa. Kwa wote ghetto boys wa mitaa, mitaa. Na wote ndani ya game mavitaa, vitaa. Weka ishara juu. Hey yo Miziki, Ziki, kutoka Dido Daily mashujaa, shujaa. Kwa wote ghetto boys wa mitaa, mitaa. Na wote ndani ya game mavitaa, vitaa. Weka ishara juu.
Kwenye mizani imefika wadhim tajiba. Kema zina bembeleza juu chumbe na waleza. Kwenye boot that is true with my crew tuna rule. Dido didi 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 didi.
Tuna rise from the top tuna hit it. Tuna fly to the sky now my beat beat. Usibonge mbaya hapa tuna fit fit. Konu cheki vile kal niko freaky. Moza angu lao ata nita cheesy. Kwa mpole modari niko fiti. Mimi na mistare njara tumustare. Niko fiti modari niko fiti. Niko fiti, niko crazy. Keza nyafu mazae mini lazy. Keza na beat mazae mini babi. Niko busy, damn niko heavy.
Hey yo Miziki, Ziki, kutoka Dido Daily mashujaa, shujaa. Kwa wote ghetto boys wa mitaa, mitaa. Na wote ndani ya game mavitaa, vitaa. Weka ishara juu. Hey yo Miziki, Ziki, kutoka Dido Daily mashujaa, shujaa. Kwa wote ghetto boys wa mitaa, mitaa. Na wote ndani ya game mavitaa, vitaa. Weka ishara juu.
They call me freaky freaky. Even if in time you better know that we rolling, keep on tripping and quacking. Anyone know that you falling, you better act like you will know us. No more than keep on fucking with me warriors in the hood, man.
Ni my warrior, na Dido Daily, ni itemente J. Misali zimenata, beat ina mada, inani bamba. Kamote ni kalambe na vetoma kamote.
One more time, see how we rhyme mother fathers. Can't you see that we fine? I saw you are the haters on the streets. You were hugging, but ain't got nothing for a nigga come running.
Dido Daily mashujaa, shujaa. Kwa wote ghetto boys wa mitaa, mitaa. Na wote ndani ya game mavitaa, vitaa. Weka ishara juu. Hey yo Miziki, Ziki, kutoka Dido Daily mashujaa, shujaa. Kwa wote ghetto boys wa mitaa, mitaa. Na wote ndani ya game mavitaa, vitaa. Weka ishara juu.